izindlanda zakho ungalahli ithemba. Hlale ngikuleka umezeki njalo. Thatha izindlanda zakho ungabolahli ithemba. Hlale unyamezela mfana uyosebenza mfana ixesha leza lakho ixesha leza. Hlale unyamezela mfana uyosebenza mfana ixesha leza lakho.
Mfana, ixesha lizalako, ixesha lizalako.